eteko mu nsonga z'ebyenjigiriza zino abayizi baffe aba senior 6 onako olw'enkya mweteseteese banywanyi naye ndina essanyu mwayise temutya buli yakola ekibuuzo yayise tolina kubanga oggwamu maanyi kakati ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB onako olw'enkya lwe kigenda okubanga kifulumya ebyava mu bigezo ebya senior ey'omukaaga ebyomwaka ogwedde ogwa 2025 abayizi 16,000 mukakaaga mu 42 be baatula ebigezo era nga ku bano kwaliko abalenzi 9,363 ate abaana ab'obuwala bali 77,772 nga banono baakolera mu bifebwerya ddala 12,842 ebibuuzo bino bigenda kufulumizibwa mu makaago bwa pulezidenti e Nakasero wali era nga minisita w'ebyenjigiriza maama Janet Kataha Museveni yajja okukulemberamu omukolo ogwo naye kaakati ab'amasomero musooke muwulirize bino bibakwatako wakati mu kufulumya ebigezo bino olunaku olw'enkya omwogezi wa UNEB Jennifer Karule asabye abakulira amasomero nga bakyalina ssente ezibabanjibwa okusasula ssente ng'era abanaabeera munnange batakikoze muyinza obutalaba ku bibuuzo by'abayizi
gano kujukiza abanaffe ba head teachers hezo centers okulabanga basasula abanayo ebbanja basasule amabanja ago baleme okutataganyizibwa ate mu kiseera ekyokufuna ebigezo by'abaana baabwe kubanga singa wanaabirawo alinayo invoicing eri outstanding nga tanaa kugisasula ekitonde kigenda kuba tekigenda kuweereza engalo results z'abayizi boso twagala obakubiriza bannaffe mugende ku mitimbagano gyammwe ku poto mukibireko mulabe oba waliwo ssente zona zibakubanja osobole ozisasula ebintu tebinnabakukola ki tebinnabakufulumizibwa
kale kaakati nga tukyali ku nsonga z'ebyenjigiriza ng'ekitongole ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB kyeteekerateekera okubifulumya onako olw'enkya abamu ku babaka ba paalamenti baagala wabeerewo ebigezo ebyenjawulo ebiweebwa abayizi ebigezo byabwe ebibeera bikwatiddwa UNEB okulaba nga munnange bafuna omukisa omulala okusaba kuno kukoleddwa omubaka wa Kazo Dan Kimosho era ng'ono ategeezezza nti UNEB okulemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma ebigezo nedda mu kunyigiriza abayizi tekibasi kya bwenkanya katono ategeezezza ng'akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaddamu ne kateekateeka okulonda mu bifo okulonda okwo gye kubeera kuyiise nti n'abayizi bano nabo bandibadde bafuna omukisa ng'ogwo akakiiko gwe kawa bali ababeera tebalonze ne baddamu ne balonda ati ne bano baweebweyokko ku mukisa basobole okulabika nti bakola ki nti bakola ebibuuzo.
Yeah, today we have RESB election. Can't we have RESB exams so that these children are able to continue with the rest of the other children? I beg to submit.
Kakati omubaka wa Kalungu West Joseph Seungu asabye abaka banne okutwala ensonga ey'okubba ebigezo mu masomero ng'ekintu ekikulu nti kubanga olumu abayizi bano munnange bakkiriza nti ddala amasomero genyigira mu kukola ki mu kukoppa ebigezo.
When they invite these children, even I had issues in my constituency. But the children are called to your name with their head teachers, and the children testify how they copy. It's very painful, but they are an organized crime, Madam Speaker, even when we have the law acted.
Kakati ye minister omubezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moricho Kadocho ategeezezza nti ensonga eno